I'm in the building.
Zpushup.com.
Violate the family exclusive.
Hey,
kanipangira tene ka creator. No one japa nika dembera na reta reta. Sikonde sako tu love na tireta reta. Love ya tu pasokoro na makoro pasokoro. Ni mawani voyamba na tinga kwele mumfodo. Kuturo ni kuona in everyday. Uli very special ngani gori je. Zia tu tizapanga na kaori je. Uni kontorola ngani jemaki. Kumutima kwanga baby unamaki. Eropo kupeza ine niriraki. Diwe trim geo beni makulota. Yukamu ima trip zingani bashirota. Na kujowa nikaenda ni makona. Kuzi nikagona lafu ya tuniona. Si ya tuna iwe ni kuona.
You are my dream girl. Weni malota na ine. She's in my dream girl. Baby. You are my dream girl.
My dream girl.
Weni malota na ine. She's in my dream girl. Alabari panga, yeah, yeah. Hey. Iwe, iwe bana panga, hey. Iwe bari panga, iwe, iwe bana panga.
Okay, ha.
Kadezo
yes. Yes. Ash boy, how silly.
Bebebebe na lema kukulota. You my dream girl, ewe umani supporter. You stand with me, all of vitu vikakosa. You are on my lepo, mamini patali. Ilumbi lanjazi, olo kapena kaleza. Wawa misa maningi hala mba na panga we. Ha! Ati pangono ni goneko. Kungo pita mujiloto, elo woni panga crazy. Kutini mankala jet, olo sina beme week. Mafendi kakwa na zagupa za sama week. Mamindi ni breadwinner, uzankala koka bata. Sini mafuno ona wena waku katakata. Na chechi ni za chinja nzambu enda pasabata. Na type ni ziponya madaliso ya zipaka. I bless Jehovah, ala mami po kupesa. Nisi wakutinti weweka wa mochilo.
You are my dream girl. Weni malota na ile. She's in my dream girl. You are my dream girl,
my dream girl.
When in my lot down I in it, she's in my dream girl, baby. All about the panga,
yeah, yeah.
Iwe, iwe bana panga, iwe bana panga, iwe, iwe bana panga. God is a tip.
It's your boy, Ash boy, I will see it. Set Batali.
Zip J on the mix, y'all.
Zpushup.com.
Ballet the family exclusive with DJ Vip J.